Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen e fulfulde miɗem aljumare sappo e jitti lewru avril hitan 2025 yamde sappo e jiɗɗi ƴaɓɓilike sinéma capannayyi joyi maison la presse Bamako ɗo. Jettino on kabaruji ɗi kikiɗi hannde woni Aliou Cissé kanko Gagny Kanté wonto ɓoggi janɗe to. Ɗemal hitan 2025-2026 ka ana wondi landinere no woɗiri bato ministre en ɓe yammiri sodugol engrais ŋaji ko engrais ko yettoto tonne ŋaji ujunaji nogay. Kenyeba kurameji muɗum ko heewi e muɗum fuu batteri ŋaji kañi e panon ŋaji tan no tawa eɗen courant ka wonle ngallure ne fuu yimɓele gomɓele on ɗo nokku kañum en ka holiti wiide heɓugol panon fa yetto ɗiɗo batteri ŋaji wona ko newi. Festival de masque et marionnette de Markala fuɗɗi aljumare handele kawrtal capantati e go'o bo ngol Sisil moɓe cuɓe muɗum o woni hoɗum woni darne leydi amendi le ɗarnu noga e go'o bo sakiraɓe ɗum semme kabaruji ɗe min jogani on kikiɗe hannde bisimilla moɗon ɓe heɗade ɗum. Bato ministre en gaɗɗo alalbare sappo e jeegom lewru avril hitan 2025 yamiru sodugol engrais ko yettoto toniji ujunaji nogay e goo o garova hokke ndemoɓe hitan hikkale leydi amendi le on ɗo wattu goto ɗo fuu yimɓele gomɓe le ɓalire fa yetto le saaha leydi amendi jaɓɓorale wuddu mayru holliti wiida no wondi fiide dabareji ko wawi to fuu yellana landino fewde e damal hitan hikka fa keɓen famtare anni ko Moussa Agma haha heɓanen dow majjum to fejtango mawɗo Sama Seku e Marwa Guelo.
Oɗo yo wattu nde yimɓele ndemoɓe wonɓe leydi meɗen ndi gondi e landinade kamɓe remoɓe wonɓe ley laamu kuccala ɓe mbi ɓe gondi wadde ɗiɗo immadaraji
noko kuɗe ɓe seenani wakati gonna
puɗɗi landinde gese ɗe fade toɓoji ɗi kadi jono ne gonni ittude huuɗo ley gese ɗe ne gasidini engrais moƴƴo mo min keɓata ɗumno gilallo soni en keeɓi toɓoji moƴƴi tettal hikka ngal fewa
motti le wuddu leydi ndi kañum fa jottuɗa dire les raison tumbudu saaha leydi ndi yeru ɗiɗo immadaraji ne gondi waɗede
sabo
ana wara toon tati ɗiɗi hannde min tacci huuɗoji mbawɗi hadde yirwere golle o yalam ne mbawa remde no haniri min naɓi motar amen ɗi fof garage yala ƴewtoyade ɗi saabi ɗi kasidina sanne ɓeɗade ɗum ɗum ana hani min puɗɗa gila joni golleji randeji ɗi fodde jaati toɓoji randeji ɗi ko samti kay wadde golleji randeji muwtagol gese ɗe
ɗiɗo immadaraji ana gondi waɗe dow les raison sigaso Issa Ba kuminiɗo kabaru ndemal le oɗo nokku o wattu joni ɓe gondi hokkude jamare wonde tonde hakkillaji
banggal faabaji hanɗi waɗanede ndemoɓe no gondi limtade gese ɗe yalla tawa ballaji ɗi nannewo ɓeyɗade ɗum ɗum ne gondi famminde ndemoɓe ɓe tewtirla joni engrais ŋaji moƴƴi
miccitoɗen wiide gouvernement leydi Mali ndi kañum fedde neɓnodirta OCP Africa ana gondi hokkidirde juuɗe faaɓe ƴeelohno kabaru ndemal hani yarde yaaso le leydi ndi jawdi anini wattede le hendi yahan fa e milliardji jeenayyi kalis CFA ɗo nokkulɗoɓe anni gollude ɗiɗo projet ŋaji
ɗiɗo kabaruji fuu oɗo mbawi tuttude hakkillaji moɗon dow majjum do hello amen Facebook nadu compte X fedde ne ɓe noddirta sina befo ɗo en fedde cagon to no yimɓele golloɓe le banqueji fa yetto assurance kañe jeeyoɓe essence le leydi amen nde murtere mumen balɗe tati nde kana wondi jokkitade faham le leydi e manggal muɗum fuu horeɓe ndeɗo fedde toɓɓe sappo e joyyi holliti wiide kina huncene hoorele hakkunde majjum ana yoppitigol honora gollidiɓɓe mabɓe ɗiɗom nanggaɓe so udda wakkati no ɓe noddi hooreɓe mabɓe kaɓe kolliti wiide jooɗa haala ana hakkunde mabɓe e kanakoɓe leydi amen ndi batuji mawɗi pawi ɗi e dow ƴewtagol nuygel saria mo parti politique en jooɗiɗo muɗum leydi amen ndi le ñalawma hannde oɗo timmi alkamsare sappo e jiɗɗi lewru avril hitan 2025 le région ŋaji leydi amen ndi ɗeɗo kawrte fana muɗum yo tewtude huncande hoore anniyaji kolitaɗi le batuji mawɗi pawinoɗi heɗitingol leydi amen ndi gannoɗi le duuɓi ɓettiɗi ɗi noddirtano ANR ɗi waɗi le wakkati no parti politique en hewɓe le leydi amen ndi kañum en ka holliti wiide wattata koyɗe mumen feel ɗiɗo batuji fa keɓen famtare anni ko Lala Diahara Touré heɓanen dow majjum ɗo fettango Oumar Wayalo
ɓande kay fa garda motti jottoɗa gawo pelle société civil ene gondi wadde toon immadaraji muɗum fa yettoyo amiri en kañe ko nandi e muɗum fof ne gonno le oɗo batu
le ɗiɗo sisilŋaji tati guɓe tati wantum garoɓe halde e dow golle kañe darne ko ardo guɓal ngal walda e laamu o hokkete min gonɗom fami kollita minen do ko woni wi amin banggal no leydi ni hani yarde komin jiɗini woni ko hawra e dow muɗum ɗon fuu niltire yaade to hani niltirede
tawede wiide yimɓele jalti fuu yoga pelle politique jabay tawede le hen andambe kabaru lamu kay ko liti wiide ko dedo pelle politique tawaka le hen ko idu way wodude tiadele Yahia Maiga yo goto gollo le fedde no dirta gouvernance en Afrique arga Mali
la classe politique
yimel ngado be politique le lede amendi ana modja tipito ko hawra e do mudum e le dido batoji be biam dum wadi tawi be landa ka ko woni wiima e dum way wodude bilisa bangal politique in way lata de gidal fewde jam kay nango dirgol ngongol le lede amendi
appel à cohésion
mitite wiido odo boto modo waran wad le ngalure bomoko de bamde noga e jitti yotti ad noga e jene lewru avril warorndu
mi kotiran jom kale lamu kenye ba fami kala to mahala kuram le ngalure ne kunu ko oka ko hollita wiide le mudum kuran ngal gondi tondi ka fu panon ay fa yotto batri ngaji no yimbe ngombe on do nuku holliti wiide abada edem kuram mudum mata ka yedi le on do nuku be kolliti metta mabbe du fewde hebugol ciddal pawdo hebugol dido panon ngaji fa yotto batri ngaji de nelabe amem yarle on do nuku do woni mayram mayge won ko hebane am do majum kede mawdu samasi ko umar waygal
gakkine ba jamarande subike nawtrade panongaji kanye gurkungaji di yalla biltade ti yalla ji kuran tanon be metta e ko ngala koko kuran re nuku o
jiko bana kuran
ko kanye ba do miden jugi ti yalla ji kuran panongaji ido antidi fesine amad iwi le hen fatte mudo haybe wana ko yafi sina groupo ko yat litre ngaji noga essence watte le hen dabare ko heddi tan kurangaji metti e nangi di dum way subtude jamarande
Mama Sarampo na yaya panongaji bateri ngaji e group ngaji tukanya ba ulti wide titalla cugu panongaji di sabi alhali atidi
woni wala jafudini
no ambe kudida antidi wana minen lawo ngolun ko modja no sata bateri ngai di marko olanja bamde unay tetifa yotto unay joy cfa panongaji di ko unay joyan wodi ko unay jetti don wodi
di yotela jeto refu kenya ba na ardi nuku jogaji leedini bangal yite nyidetede nangi wi dunke en dum don na buita sanne kuteji waltere wakati Mariam Mahamadu jotawani gila kenya ba
kawrtal chapatati e go obo fest mama don festival la de masque de marionette lamu markala ka fuddi aljumare handle nokko o sisil ma jubi hitani hikka o won hudon darne lede amendi le darno noga e go obo bande no bande sappo e joyade noga e go o lewru avril hitan 2025 landin be ngal do kawrtal kam en ka holiti wiide waram holitide hunde kulleji kewdi ko woni fina tawale ngallure markala de kulleji kewdi du be landini e le hejoji mabbe ri fewde e odo festival fa famtar aniko alion ifran jay kan woni lamido dedo odo festival haltani chek amadou jarad festival modou samasiko
kitani kande woni arande bulomba waddi do imadraji yidon hunde heere ko min gonde wadde yalla markalan yirwa min jaw yalla no min kan tuugirade fina tawa sa jignalom hande basiji kon leedi malindi eden kan landade no fina tawa meden wori no han tuugirade yalla jam e dejran hewte le nokko yimbe lebe iwri tatteji di fu jimoobe kanya ko nande mudum fe kenya ko yata jangobe jande do dure temdre no gay kanya ngari le nokko ko yata yimbe le teme taton do ana don yimbeel be min kaaja hebudi hitande kende baman teme de jifa yetu ujner bingel adama kanye yimbeel mobe don tomta do
Studio Tamani projet mo fondation Irondela do Mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji Irtel mo faaba mun itira Union Européenne e kanye e lede Danemark Suisse Royaume-Uni e kanye coopération espagnole
an haba balle seeda jom choggu litre essence ka jippikele sahal fa yottole wuddu leedi amendi jippagol gol do choggu essence wadi le wakkati mo litre essence yeey tanol on do nokkul nokkul yogaji le dido nokkul ujineren nokkul yogaji non holtiri wiide dum sabe kana kobe jaat wadi so litre essence o ka jippi bajangara fa yottoda tomboktu gawo kan e menakala nyalom hande o litre essence hakkune bud temdere e chapan joy yaade teme joy woni won jeey robe jaati bud teme e jeego yimbel gombel ido nokkul kan en kan nada kana kobe lidi amendi watta koyde mu em e le golle o yela chugu essence o ka ana beeda jippade faham fa keben famtare anni ko mahamud agrisa kan e kebe am gombel kreduji di hebani em do majum e do yawtere amem onan pal nyalom hande o do festawmo
actuellement bayangara wakajun o gabayangara litre goto essence yo akune buri temdere de be sappo e bu temdere e malhemer gagawuga essence ne hebanoli no kujidi di cogu litre yo temdere e chapan e jiddi e le dido 700 kan hebe jungo yimbe churoto be so jeya temedidi fa yotade temede nay sefo e le no kujoga ga minaka cagal tutundal hakilaji akune commerçant be kany gouverneur o e kawri do gotum bangal cogu de no wakajun o fitru hakuna temere joyi e temere jeego gattumutu alhaali wona samti wakkat joon o cogolitru yo temere idi e capanɗe jeego lamkoɓe no gonde immadraji yalla e ɗum ɓuyto fa hannde
keɗoɗen fa Hammamadou Sama Seku fa haltana em haalaji ɗi kabaruji ɗi sembe kabaruji ɗi haalaji muɗum mema sanne lo yontere nde
kabaruji ndeɗo yontere nde yoɓɓuru fof cuumu jamma altinere walle trasare ujunaji kewɗi kaɓɓe haaɓorimo CMDT Kucala ko ɓuuri ujunere kaɓɓe haaɓorimo goni cuumuɗi ɗum natanke sanne ndemoɓeɓe mboyi yonki kabaru goɗɗo yo limtagol ñowitiɓe gonɓe ley Mali ñande capantato go mars 2025 ko ɓuuri ujunaji temdoro ñaji capantato e joyo ñowitiɓe Burkina Niger Centrafrique e Mauritanie goni hultaɓe na ley Mali ɓeɗo ñowitiɓe ko ɓuuri hewde ewri yatenga sahal leydi Burkina bangi goɗɗo ɗum ñande sappo e joyi avril cuuɗi téléphone ŋaji ɗi tacci pisŋaji ɗi tongiraka nina caggal sartiji AMRTP kaɗo anniya laatiki sababu mette kewɗe jamare nde hawroɓe ley agence ŋaji caggal ko pisŋaji mabɓe ɗi tacca en timdan kabaruji ɗi birki sembe calɗi ley kan jokkoɗoɓe keɓal duuɓi sappo e jeɗɗi leydi Mali ndi e leydi Maroc memodiran bangal final ñande asawere wattu salifana to lattirde Bachir Mohamed Dia Maroc ɗum latto cilol noyoɓol final kan U17 leydi Mali ndi
sakiraɓe andoɗon kadi te kabaruji amen ɗi hannde hono no andirɗon oɗo magasin oɗo journal ke magasin ngal jukkita jon o fo on mbawi hettade ɗo maire maire ɗo gollirgal amen ngal noddirta kono fof no gaɗan 37321 maire maire no ga fanɗi kan fof ha tawɗo ɓurnoga kirdile téléphone moɗo fanɗi e fenoko seeɗa yewtere amen wona jokkitaɗo wasalama yewtere amen magasin ñalom hannde o pawiɗo oyɗo keɓe ana fawi eɗo ɓeydugol coggu essence le nokkule kewɗe le leydi amen ndi ɗum woni badiangara fa jottoɗale wuddu leydi ndi badiangara fa jottoɗale saha e leydi amen ndi gaw hono Tombouctou yimɓele andanɓe kabaruji ɓiliɗe keɓe kañum en ka holliti wiide kutteje muɗum wona sattude ɓurde ni sanne so ni wona fof dabere fiya fewde e majju fa keɓen famtare anni ko Oumar Waygelo kañe keƴaɓe amen gomɓele kiriduji ɗi heɓani en dow majju no festango Mamadou Sama Seku emi hoore en kiri jan
gabbude cogguji essence ji ɗum tawi kitama ley saha leydi ndi kañe ley wudde leydi ndi ila ley jonte jaɓɓinoɗɗe ɗum laadiki sababu du so yimɓele hewɓe yadduji mumen ɓuyti ley saha leydi ndi wattu joni ɓe gondi hayfidirde toon
wafi heɓugol essence o darde muɗum ana mate sanne eɗo golleji amen ɗi Tombouctouɗo saabi min ndemoɓe motoŋaji amen min nawtorto fa mi jahal guese amin essence ne wala eɗum ɓuyta keɓal nde nokku o ana heɓa balɗe sappo joyi joom mi donnata moto golleji amen fuu ko dari saabi essence wala yimɓele nannoɓe lumogo hoore ɗo fuɗɗi fanɗitidde saabi essence wala
to baña garato wattu joni an tiiɗi sanne fe yirude essence yitere ɗum wona ko yaafi ɗiɗo kutteji yettiki toon ndemoɓe jaaba fa yetto o karoti kañum e concombre e ko nandi e muɗum ɓe mbi koɓe mursi ana yaafa e millioji temeɗe jetti kalis sefa keɓɓemo kanko noddirteɗo Seydou Kene kanko laami ndemoɓe jaaba to baña garato
komin ndemi fuu boni le nokkule yogaje jaaba ko rema temdere muɗum fuu capannayyi ɗe ka fuu yaari hendu ko bonnani men ana yetto millioji temeɗe jeegom yaari millioji temeɗe jetti sefa mi kaltani gouverneur région o bonanda ko ɗum yettini men ko wajibi kena essence o ka heeɓe so wona ɗum hitano worworo nde ka jaaba heɓtake remeɗe
joni e mobilaji du ɗiɗo tiɗalaji yettiki ɗumen to gawo to mobilaji goɗɗi an to hollitama wiyede deriki sanne ɗum laatiki sababu so kamɓe dorbotoɓe mobilaji wonɓe toon ɓe keɓe mabɓe ɓuyti sanne noon kanko noddirteɗo karamogo Camara donnowo mobilaji to gawo to o sifiri wiide
rafi heɓugol essence ana naɓira caggal ya warta saabi so essence wala yimɓe wawa dawɗe kolantireji ñameteɗi wawa adede du naɓele gallure ni tiɗɗala essence o ka ana nawi ɗi ɓuuri fuu e juuɗe amen minen transporteur en ɓe ka jaati gurdan amen fuu e transport o haɓɓi yimɓele yogaɓe kañum en ka darde jaati mobilaji mumen saabi wala fuu koɓe gatta ley hen
andanɓe kabaru keɓe kay kollitiwide wona dorbotoɓe mobilaji tan ɗiɗo tiɗalaji yettoto kañe fa yettoyo hon ndemoɓe ɓe mbi ɗum yettoto kala jamare wonde toon nde fof ana wawi latade sababu du so coggu kuɗɗe ɗe gabba toon keɗɗemo kanko docteur Lamisa Jekkitew komo sifi dow hen
nokkule to rafi heɓugol essence wawi yettinde tiɗɗala sanne ana transport ko wawi latade sababu jaati ɓeydude coggu muɗum leydi amen ndine eɗe andi so coggu transport ɓeydike ana tiiɗe fa ɗu jippo eɗum waɗa du so jami garmi yimɓe tiiɗa sanne ana wawi latade tardu sababu kulantireji ko yimbe hasindine mudum hono marchandise ngay kan ko nandi mudum euroji nukule godde tanno koode yottaade yimbe
dun
latik sababu so yagolle lumoji di dum buyti banya garabe bi nannobe lumoji be dum buyti ke sanne kanko noddete no humayga secrétaire général dudo suudu mairie o wi usuruji mabbe di be nangaton di dum buyti ke sanne wattu joni o sabi je yimbe be ngarta
pratiquement 2 semaines
ana hewa jonte didi yimbe hebotano dum essence do huuna ko buyteta san kebal kumin o lampa fayoto usuluji ko yimbe hore yobanno lumoji di ko do yaari ciagal lampaji ko yimbe nannobe lumo bajangara kanyu en do haani yobude wala an yobudo dum sabi lumo ko hore natay
ido tidallaji ko nayri bangal assansi le sa halidni kanye le wudle ni jamaare wonde tondan wonde wadde no dango fewde e laamo o fati dum beede cadeele ko be jogi ton kasse